kulan darnaa dib u heshiisiin oo ay isugu yimaadeen gudahaan odayaasha dhaqanka mid ka mid ah beelaha dega Koonfur Galbeed, gaar ahaan gobolka Bakool, ayaa lagu soo gabagabeeyey jawi isfahan iyo heshiis waara ah, taasoo ka dhigan in gudahaan tabashooyinkii gudaha beesha ay iska tirsanayeen wada heshiiyeen. Xudur oo ah xarunta gobolka Bakool oo maalmahan shirkani ka socday ayaa odayaasha iyo waxgaradka gobolka sheegeen in wixii tabashada dhexdooda la soo gabagabeeyey ayna hadda wax weliba dhammaadeen. Gabagabadii kulanka ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee gobolka Bakool.
Walisubiada ma dhaqanti laniisku weeri oo uu samaarinayan habladan dhaki oo laiska la hadali oo maarina laka du'aysadi yaa jarti langandiri langanindiri kala ma lahayna ilaa waqtigaas usiniili teeganahay usu maarina xaaladaani meel ka sugaay ilaa heerka geeka una hatiroogna lankuwar qaban ninku weeraynii agaas imaayanii abaabulaaya hayti unuuna kalaabka lataana maka jarna geekana wali edaayo hayne soomali meel bi roogda mase sagaalii siya digli marafla mase maayi mahatiri meel bi roogan ini hadama oleen jarna ani hadama dhibsayku ay dheebtiskoota walaalamadii dhalyoodii iyo isogaantii isla dhalisoodii ayi walhabyaraato lamalan oo iskoontayn baskoonsan injarna malaagadiina maarina dadka horrooj u hayn ahan geegan diroogo salaamo ah diroogu ogna saadleh ahaayan taas meelanku bahaana wali mahadan jeediyaane haaji guuraw maadkarib dunuur yalla ere lanla kasaaw sidiiusan iska taaluujiy ana hataa usan oo fiyaaw fiyaawantiinse ka gorde aseerni usuuna maarina ilaahay ka hersay ejara lagu sii wali badaane horta dhabaanahadeena lankasahadeena dangasidiisu dangada waata ni hadamaa ku dangadan haddii waaldhiyaan umadkeel un iska dhihin hataa nianin dangadan ani marsaada ku ibaaran sitiisaata unagadan haddii se dilan aukahatawalahelbadwalmahalaaban haddii se dillbang masafarilbang masafarnan ositiiselahelbadi madoonahato beertoonahad mayka
guuraha haaji guromaadkar iyo fadhiini arama oo khaasa oo hadama gudaaji ah iyo aan fadhiini beryaan dhowr guuraas aragnay kabacdi shaqlan kodamay haynay hadamaaga gudaajiy odayaalka gudaajiy walma ku jiran masgalan laakiin odayaalka walyar ya maybua tashiishe jiran walaana ajiin kolegiisi saasaan safaray inkooyan eri nin weeri ku ajiimni inkooyni madi un inkooyni barnaamijkiisa nin sheegi kolley maybua antioni odayaalka etin horjoogyaalka hadama etin haddii horjoogyaalka hadamaagi etin san maslahay tolki masgalan aragaay odayaalkii tig maybua maslahaawan eri ku ogolaani khayr badan lasii kolley maybua unuun ku ajiibnay maybua ogdiina ambaaraga haytanaa intii onaytay odayaalkii hadama maslahaaween tolko bulshadana kale oo reer ku jartoon haddii roogda dalid dibad intii onaytay oona maybua maslahaawan oo marka maybua walaay dhibsho nabato maybua idi dhibwado oo hadama ena sakhaasa fartilinka teega suuna fadaana